girl.
Dunda dunda bad girl nimengoja. Kuna venye mina we tumeweza. Na chapa mawera nilipe mahari. Nikupe magari tuishi kifahari. Kama kejanini kupige mavibos. Paro akikam na kusuka tunadilo. Kila day bana mibado na kuwaza. Girl on my mind.
You said forever boy we stay together. Forever boy we stay together. Why you waste my time? Why you waste my time? Why you waste my time?
Lasi baby boy, eti niko kwa jam. Nimekamu kudunda na mademu arunda. Ispaka west na wapeleka na range. Jufom isha iba nipate after party. Kama ni shajsu pange na kamunga. Kama ni ringsu chapa na mayeng. Ina Chantel na ina Jonte. Pat isha fika bwana iko juu.
Osko lipo nikishika na mandom. Kualenga na mabom. Tukirada nisha form. After party ni mandom. Puff puff kinde chin. Na wapeleka na rada na wapeleka na ring. Cheke cheke juya ben na kupiga tumadum. Peke jeng baby girl una sweat.
Zako baby siu kwanga zimeshika. Ngoso yako kalika ile ya lupita. Makali tunapigia kambo gia madisha.
Na mindo boss kwenye party na tunda tuna kajaba. Na shikisha na marasa kwenye po mini brandi. Na sistesha kwa matingo na kunyonga kama chada. Na kukata kama kanga we, we ni makanga.
We stay forever boy we stay together. Forever boy we stay together. Why you waste my time? Why you waste my time? Why you waste my time? African teacher. That's D. DRAQ.